kumekucha, kumepambazuka, jua limechoka. Nimekucha unisamehe, baba ya dunia yamenizidia.
Chitangi, sasi ratata. Chitangi, sasi amukama. Tena baba ubagui, kajili masikini wote ni sawa kwako. Konto wa sitambui, bali nilipofika ni kwa neema yako. Chitange, sasira tata. Chitange, mkuu wa masa silamu kama sise.
Nipoke Mungu baba, mwana wako nimetenda.
Sise,
nimerudi baba.
I walk through the valley of shadow of death. City Jack was father, you paid the debt. Get up from my chair, every morning I'm on set. Blessings overflow, that they watch you come pay flow. Tick tack at Amula, I'm counting blessings. But champion more sante, it's all lessons. Grateful for all seasons, telling the light are the reason. Glorifying and worshiping you is the mission. When I look into the mirror, I see your manifestation. Man are fresh, man are nice, you are the reason. Success on my way, me failing, no way. Atanzise ewe kutabite.
Naku changiria baba. Meni changiria. Baba yu meni kimbiria baba. Sina nguvu za kuwege kimbiria.
Meni kamata baba. Meni kamata. Meku kakata baba. Meku kata kamata.
Sise ipoke baba. Wana kwako nimetenda.
Kumepambazuka, jua limetoka. Nimekucha unisamehe, baba ya dunia.